gamal ga hebgol gese na hiddila tari titala moka o wonande rewbe hewbe tawane le sarewol kabaru demal hitane 2006 ngol hitane 2017 ane mudun sapo joli temedere gese de lam oje hertene rewbe hayebe kanon dido sareaji golla ka finu haniri nyono turno le lam segu won ko yari yeso bangal mudun kanon wi madam samake majja dumbiya horejo rewbe kirduji nyono telaji bangal finatawa rafinde nagu na hadi fa handi yirbere kebal gese rewbe
yoro dowla
le nukku yogaaje rewbe kebe leedi do ndema kawana nukku je fu don en sabe alhal neddaako e finatawa no wori kanye wadi dejere le cercle nyono le gelle bewani pogo swalani e kanto rewbe kebe leedi do ndema hakkunde 2022 yottaade 2023
to kuccala ton kawar mudun buri tidude gilla dubbe kewdi rewbe na tewta gese ka fa handi jawabu hebaaka Mariam Sara mo fedde uddu anyena songwa meme hala imadara mo be ngonde mudu
ko yaatu dubbi sappo joni miden gonde tewtude leedi do men dama ka fa joni men kebay wonno kuje e min nanganno men jobba fami ngada golleji amen demal tagal dun jowru en nuko o anti leedi ndi hokkude himbe wobbe
madam nyagatte gundu kamisugo won horejo robe kirudji mali e hakkilo mako kebal gese gondi e wi lamu o na heddi latari tidala moka saraji amadi e tawde fuf
le probleme de 15
kabar hokko le rubbe hakkeji mabbe le temedere fu sappo e joyi dum biltaaki misalu wonno kumo inaado segudo sana fecce hore je rubbe segona hannodede sukabe wonbe onoku anakaani martinede kumpa kabaru mum ka wana non wadira le temedere didon nataton tan woni hebbe leedi dun an holle wide wala fu ko wada lamu an haani daranaade dun sini wonno kumo inaado an haani wadde no watte fu fa rubbe dani do dokka no wiira hakke mabbe ni sini a hokki leedi handen dereji fu ngada ka dum mun denago wala hen wala projet ngaji mo inoji nokkuje hokkude rewbe
fewdo ido tellaji nyamwaji nangudi rewbe na mbabi woytade yeso lamkobe madun nawtorade kaltidal bangal finato no hultiri usman jara horojo gullirde rewbe sukabe galle yurusu
donc les femmes doivent rewbe anakaani wullitade joro en binda talkur dartude leedi nokkuje mo inade landade maire commune dum wadani ana darta e mabbe du e ngada baale mbawde wadde kebe mabbe dartude be kokke nokkuje sini be kebi leedi e be kan dartude denago mudun bangal sariya
be daade titlalla kebal gese rafin jamdun yottitala moko le nokkuji kewdi rewbe be jettiraka yopude gese mabbe pelle rewbe ngadi noddango fewde lamukobe yalla be do na hibbina asugol forage ngaji yalla faandi faabade imadraji demal rewbe be